angazi kanjani kuwe kodwa mina kumpetho kuyikhohlisa kukaningi empilweni yami ngikholwa ngokuthi into ethize iyiqiniso kodwa bese ngiphila ngokwehlukile ngamalengiso kuloo nto engiyikholelwayo kulezo gaba akaze kulokothe kuphethe kahle ngikubingelele ngiphinde futhi ngemfudumalo ngikwamukele engosini yethu efresh ngingusibonelo BT wakangema ongumlomo kaBenedict Diamond weChristianity Works. Kunobudlelwane omangazayo phakathi kwesikholelwayo nesikwenzayo. Ngolimi lwesiLatin oludala, into esiyikholelwayo ibizwa ngokuthi yidoxis, ebese esikwenzayo kubizwa ngokuthi yipraxis, kumbe ngesiNgisi bese kuthi doctrine nepractice. Imfundiso nkolelo kunye nokwenza. Manje imfundiso nkolelo akulona igama elivele kumina kodwa ngikholwa ukuthi uyalithola iphuzu lami la. Indaba ingesikholelwayo. Ngoba Martin Lloyd Jones nansi indlela amaKristu amaningi ashibilika aqhela ngayo okholweni lwawo. Mawuke wadunga kwimfundiso nkolelo yakho masisha uzodunga kwinkambo yakho. Awukwazi ukuhlukanisa phakathi kwemfundiso nkolelo nokuyiphatha doctrine and practice. Nami ngiyavuma kuloko ikunye naye. Uma singamavela ngesikholelwayo ukuyiphatha kwethu kuvese kwehle ngamalengiso. Nangu umphostoli Paul kulesi sihloko kanye. Eyokuqala kaTimoteyu 6 verse 3 kuya ku 5. Uma kukhona umuntu ofundiswa kwahlukuleyo engawalandeli amazwi aphilile enkosi yethu uJesu Kristu nesifundiso esiya ngokumesaba uNkulunkulu. Ukhukhumele lowo engaqondi lutho. Kumphethe ukubuza nokuphikisana ngamazwi okuvela kukho umhawu nombango nokuhlambalaza nokuzindlo kubi nokuxabana kwabantu abangqondo yabo yonakele. Abamukwe iqiniso bethu ukumesaba uNkulunkulu kuyindlela yenzuzo. Kunohlo oluningi lokuyiphatha okubi lapha. Ukuvuka kwedoctrine eliphutha, inkolelo embi. Uma ungumlandeli kaKristu, lalela. UNkulunkulu ubhekane nenkinga enkulu uqinisekisa iBhayibheli liyabhalwa futhi liyagcineka kwizukulwane lize lifike nakithi. Okuyikho lokho kanye esikholwayo. Sikwazi, singagudluki, singaduki kukho. Ilo kanye izwi likaNkulunkulu leli eliza kuwe, lifresh namhlanje. Le nkulumo ungayithola nge-audio ye-WhatsApp. Inombolo yethu ithi 067-706-0077. Angikukhuthaze ungene kwiwebsayithi yethu ethi www.freshzulu.co.za.